energy. BMF once again.
Habari mbaya, ulileta habari njema Waliponena laana, ulitamuka baraka Walipodhani mwisho wetu, ilikuwa mwanzo wako Mitego walonitegea, ili watega wenyewe
Fafaneta shokia gathosia kwa waku Kwa yale yote umetenda kwangu Mimi nitatangaza matendo yako maku Kizazi na kizazi sifa zako zitadumu
Era igwa korera Nikitazama yale umetenda Era igwa korera Machozi ni ya fura Era igwa korera Nikitazama yale umetenda Era igwa korera
Walio nikataa na kunidharau Ukanikutanisha nao kwenye chao za juu Walizonisahau umeniondolea haya Na kuninua haya Umeniondolea haya Na kuninua haya
Era igwa korera Nikitazama yale umetenda Era igwa korera Era igwa korera Machozi ni ya furaha
You are able
Able
More than able
Able
You are able
Able
More than able
Able
Korera 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 Korera
Era igwa korera Korera